pitifunwe nisoni zidatewe wamuje mera kakugira puru wanje ndagukunda nita kubyo wakoze kandi nabyukukundi ati ni wowe ntama naje nshaka puru wanje ndagukunda umusango ufite ipfunwe nisoni zidatawe wamugera imbere akakubwira puru wanje ndagukunda nita kubyo wakoze ukukundi ati ni wowe ntama naje nshaka kuru wanjye ndagukunda kumusaraba
uru wanjye ndagukunda
uru wanjye ndagukunda
uru wanjye ndagukunda
uru wanjye ndagukunda nakuko igiciro cyinshi
cy'amaraso
Yajara kweza kuko uru wanjye